Sobo City sizobuya Sibhekane namadoro Uze kwaqala iqhude Yimpingi vuka singabuyanga Sebuze kuphela namalanga Sibhekane namadoro Nempingi peli temba Sazobuya Oh, sazobuya Sazobuya, sipandi Sipine zibuza makaya 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 Sazobuya, sipandi Namadoro uze kwaqala iqhude imdini yethu ivuka singabuyanga sekuze kuphela namalanga sibhekane namadoro emdini ipheli themba ingabe sisazobuya Oh, yeah.